A biggie bamba. This is a Louisy boy a combination. We combine together to give it a fire.
Ni mempata mtoto mzuli kwenye fika satali, utamu wake wasali, sura zima kibatali. Ni mempata mtoto mzuli kwenye fika yatali, utamu wake wasari, sura zima kibatali. Uyu mtoto matata kumpata mimi baraka, kwake mimi ni shedata, yeye ni simu midata. Akitembea na kata kama msami fiesta, hebu mcheki malimpom, mwendo wake wa malingom, shepu ni wema sepetum, sula misa mobetum. Nimempata mtoto mzuli mwenye fika satali, utamu wake wasali, sura zima kibatali. Nimempata mtoto mzuli mwenye fika yatali, utamu wake wasari, sula zima kibatali.
Dagala vile bidema vya kula watu, vya kula olusi sute vili na mbutu. Gafika ya kabi dala dala ngana katu, awana no yolu tubeso twale mupatu. Fulo mude pato jolenze fule imutu, awana take you need as a kamba to me. Now I gonna give you whatever jangu to me. Sagala mkutwale waka kweno lime, sejagala mkule viko konga guoluma. Respect the goes the toro fama fana.
Nimempata mtoto mzuli mwenye fika satali, utamu wake wasali, sura zima kibatali. Nimempata mtoto mzuli mwenye fika yatali, utamu wake wasari, sura zima kibatali. Juba situkale bata pasijileta matatam, kwako mimi nishapam, takuputa kachutakam. Kama pesa nitakupam, kitaka gali tapatam, kitaka mali takupam, kama sina nitakupam, mladi usije niacham, kabaki na tapatapam. Nimempata mtoto mzuli mwenye figa satali, utamu wake wasali, sura zima kibatali. Nimempata mtoto mzuli mwenye figa yatali, utamu wake wasari, sula zima kibatali.
Dagala kuweke kupiki piki, zempo magasuka lefa misitaki. Awana biyogado buzeloki, zempo jene munselu kutwale taki. Dagala nkukube magombanye juli, laba kufollow wingo makube sole. Visu jole wizi boya combination, we combine together to give ya fire. Dagala videm ya kawi, ay! Digi bapa nazo za kawi, atabili na gudemu kawi. You don't have to go to fuck off.
Biki Records.